Supermodel na Bina.
Ah, Izamo B. Yeah, you know what it is, man. It's your boy da Piwa Wazawa. Make laughing.
Dance for music.
Feel it, every time tuna feel it. Ha! Feel it, everyone just feel it. Ha! Feel it, every time tuna feel it. Ha! Feel it, everyone just feel it.
Ni check 1-2 ni kupe topic. Ni check Facebook ni kupe friends. Kita, wana shanga. Kona nina peto wana sema no. So star, na shika japa. Na bado kwenye game mini so. Checking of your bro, checking of your flow, checking of your crow. I say inatari jo. Siji viki usta, domana kitana nga, na wada tisha jomba. Ili swaga bala, chika na vojika nyaga, wana jamba jamba. I was born to make you people happy, so that's why you see me rapping. I wanna see you make it clapping. I'm gonna be together forever rapping. Higi digitali, so analogi, kambali. Mi MC Atari, wape habari, wana vogi. Chika na vonga, chika na vova, chika na vorap. Wagi wana sema hii beat, hip hop, out trap. Wangi wana subiri mini drop down. Every day me na go far. What is that in interfere how monsters? Kume mi ni nazidi kupa. Kwenye game tu inakuenda speedy. Tu ina walking visa. Wana shindwa hema. Kila sahem tu inazidi tisha. Ukitaka visa. Follow my number. Mini bones na dunda. Wote kwangu wa chumba. Hata kama una mpunga. Utalicheza sakata lumba. I'm the one I'm standing on. I'm the one I'm standing strong. Tunakuenda faster na slow. Hata kama ukisema no.
Every time tuna feel it. Feel it, everyone just feel it. Feel it, every time tuna feel it. Feel it, everyone just feel it. Feel it, every time tuna feel it. Feel it, everyone just feel it. Feel it, every time tuna feel it. Feel it, everyone just feel it.
Spit pe kuna kukosa kanambizi kina kuwa rafiki na posaka utajiri mini prea kwenye issue so bifu gambri na run town na pambana kila siku muziki unajaza kibubu fisi kwa fancy for the show fisi kwa appearance imechange wana niita bisho kutoto haufai ila kwenye biti na tamba kili nabadirika na pozio na chapa imekuria ndondo shida kupata daga jemedari kwa uswazi nikifa nizikwe kita nikifa nizikwe kita Dogo bana puwa si madingi tunachana Tufoti yetu weni hasmi ni chanya Hapana kusmo, tunaslomo Loko pia, bia nomo Stay far, kwenye hizi kazi Bana mapaja usiache wazi Mulize dingi supermodo Tatu na wapiga wanoreta nyodo He, tunamisha popo Tunawapiga wa maloko choko
Ha, magatunzo, ha Yeah
Every time tuna feel it, ha! Feel it, everyone just feel it, ra! Feel it, every time tuna feel it, ha! Feel it, everyone just feel it, ra!
Yeah, you know what it is. Sometimes it can be. Yeah. Shout out for my people. Whoa, ra!